Uganda etongozza obuuma obweyambisibwa mu kukebera endwadde mu bwangu okuli omusujja gw'ensiri Nalubiri muyite Scottsdale ne Mukenenyanga buno bukoleddwa kuno. Ssaabaminisita Robin Nabbanja ategeezezza nti obukebera buno okubanga bukoleddwa kampuni ya kuno eya Microhem Scientifics kyoleka nti Uganda ezimbye obwetengerefu bwayo mu byobulamu kw'ossa okulekeraawo okulagirizanga ebyo ebisobola okukolera kuno olw'okusitula amakolero ga kuno. Nabbanja asinzidde mu kutongoza obukebera buno ku Serena Hotel mu Kampala n'ategeeza nti amalwaliro ga gavumenti kati galina okutandika okukozesa obukebera buno mu kebera endwadde. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Aceng agamba nti obukebera buno bumaze okwekenneenyezebwa era omutindo gwabwo ne gukakasibwa ne balungamya amalwaliro ku nkozesa yaabwo. Dr. Susan Nabadda, Commissioner of Nines Bakubyala Baltram mu Ministry y'ebyobulamu ataanya.
Okugenda mu bantu bonna naye oluusi muwulira nti tuba ne stock house tulina kino ne kino olwo olwokubanga tuba tulina okulinda kiso okuva ebweru tulina okubanga tulina ozijja mu bantu abalala naye kati wano bwe tuba tulina n'owaffe nga ne policy ne environment government gyetaddewo bajja kumakinga sure nti ebiri produce Uganda babiwagira kata mu kaseera tuba ne testkits era muwulidde commitment wa minister wa finance wagambye nti bajja kuwagira kino ekintu already the policy eri mu kino kifo.